Professional kangosha kwenye rap na hisa. Ramani ya rap halisi mikwangu ndo shachanika. Usio kubali haso nye hisa tukiwaelezi. Kwa kadri ya makadirio na scope kwa teketezi. Let's go man. Kuelewa kipaji tunahitaji kipaji. Chaguo moja. Nishinde mdomo wazi ya msuke miraji. Kama huna mwangaza wa ubongo uwezi kwa rafiki. Snitch yoe polisi misismami bitch you gotta chase me. Yeah. Kwenye kona shku. I ain't pulling over for nobody. You bitch kaniki. Bila maslahi tusha sota na bado tuana disi. Kwea pipa tuko New York wangwana na jenga chuki. Nini dhambi kwa mwenye viki. Bongo joto barabarani tunauza change. Wezi wa rasilimali za serikali nje wana kesi. Semaji wa majasiri steady geeky zembe sif. Professional kangosha kwenye rap na hisa. Ramani ya rap halisi mikwangu ndo shachanika. Usio kubali haso nye hisa tukiwaelezi. Kwa kadri ya makadirio na scope kwa teketezi.
Eyes on my paper, yeah let's go. Sione tunatesa, tunachess more. Sione tunakesha, tuana get more. Sione tunakesha, sione tunakesha. Eyes on my paper, yeah let's go. Sione tunakesha. Tesa, tuna chase more. Sone tuna kesha, tuana get more. Sone tuna kesha, sone tuna kesha, tuana get more.
6 a.m. tuko tuna grind down to the wire. Stick mingi ni na kwea Himalaya. Thinking about ku blow up my G. Na bado kicheki upate elim ni expensive. Ujinga ni free. Man ukiona crown what do you see? Unaona gold ikishine. In fact me naona damu ikibleed. Vision yetu haifanani see. So I'm trying to get the bread. Muda mbao mnangaika na tea. Rust inaitaji fight to singiz. Kula he plate KO. Viuno vya nyigu si wachi belt. Nikieleza na vyo aim high. Uta doubt kwa sababu ko down. Na unahisi niko high. Of course wote tuko same, mwisho siku sini watu. Mwanzo siku kianza kuna shida zito rudi katu. Maji haya zidi pain kwenye hisa yari ya tatu. Watu wanaitumia pesa, pesa inatumia watu.
Eyes on my paper, yeah let's go. Sione tunatesa, tunachess more. Sione tunakesha, tuana get more. Sione tunakesha, sione tunakesha. Eyes on my paper, yeah let's go. Sione tunatesa, tunachess more. Sione tunakesha, tuana get more. Sione tunakesha, sione tunakesha. Tuna kesha, tuana get more.
Na wish nyo na vuta pipe. Sizi send the rest, machizo akateke vibe. But I'ma be positive, just like my blood type. I'ma be positive, just like my blood type.
Hata nkipewa ile funguo, lozungushwa ile nsishike. Najoso kila mlango utafunguka ile nipite. Sitishe, na walo sinkwamishe. Sipo ile kite, nipo ile fike. Nipo ile nfike. Na wish kuish kama live on please, ale niumba niwe. Wiji ama mbora, katansi wa hivi ulaniwe. Likuwa street, na some kora, kesha. Kisa nina ngumi jiwe. Ya ice niche au kupora. Na kufanya mune sidadiwe. Wapo nongulia mamivu kwa wivu. Nkipiga tu I guess maisha yako. Fair. Kwa mano chekelea tuponi. Pindi nkiskabata mbivu. Na somvivu waku share. Litamani kujiajiri bada. Kona uwakika. Uchumwa so dili kusoma. So kweli mika. Wachuo hana tapsingi alefrelia na renji sasa. Maisha na funguo nyingi na dele ya chenji vitasa.